Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Keita toɓɓogi janga fandu haala Mamadou Sama Seku jam wali sakraɓe heeɗiɓe. Bangal tiɗa Allah cuk ñamduji ɗi gouvernement Mali wajjibini commerçant en ɓe teddinde cogguji ɗi laam o tonggui. Batu ministre en ɓami anniya jukkoje yalla coggu kilo sikorona warta temeɗe e nogay bidon nebbam ɓen ñayi tati temeɗe jeegom. Fidde jatti alahaali nder nagu ley Bamako e daranade jamare ɓe darde jamare nde ley haɓɓote rusiyagal wonno fanda karutal gaɗangal alkamsare ƴaɓɓina nde to gouverneur Bamako. To kulokali tonno suddede ila yonali na yirwi sanne alhaalima woytigui fedde APDF darandide hakkeji rewɓe kañedun gollirde manide rewɓe e sukaɓe ɗigon seme jafoɗo ɗigon seme kabaruji amen hande beten talatare jeenayyi août 2022. Bisimilla sakiraɓe. Yo yalla mbiyen ko ambargo mbiyen gilla yo gilla ko ambargo dow Mali imina woni ko mbiyen fuɗɗi ngabbude cogu ñamduji yogaji ɓuuri foof sikoro yalla dawrude kaɗo tiɗalla dow jamara nde woni ko Batu Djoudjira ministre en waɗama ñande Alan jeɗɗi lewru outu to Kulba toon yeeso colonel Assimi Goita. Gouvernement o holliti metta mayre dow mbiyen ɓeeɗari cogguji ɗi mo hed mbiyen mo hokki taƴoral dun no mbiyen fiide dabareji banggal oɗo kabar o Alicisi wonko ɓeɗen kadi nafastango makko
le oɗo communiqué ministre kumaniɗo jaguji le leydi holiti wiide kilo sikoro itteteɗo caggal leydi ana sottire malinkoɓe hande no worda e wisaria temdere e buɗi Mali hemere sefa. Oɗo coggu ka ana serti e coggu moɓe kawrunoɗo muɗum le batu mabɓe moɓe gaɗi jeegon lewru avril hitande 2022 moɓe mbino le muɗum kilo sikoro yeyire temdere buɗi noga e sefa. So ɗum ndu ɓettike le anniya mabɓe tewtude ɓuytude tiɗɗalaji ɗi malinkoɓe wondi fewdo e muɗum ɓuuri fuu ñaw coronavirus o mo jukko fedde CDAO kan e UEMOA pamaɗe so tongado leydi Mali ndi ɓeydi janjinde. Gouvernement o daranike milliardji sappo e nayyi do marchandise ngaji gaddeteɗi le leydi ndiɗo jawdi ndu o daranino julaɓe laatike no sababu darnude coggu kulle yogaɗe yimɓe hasindine muɗum le leydi jeegon lewru avril ɓettindu ndi sikkoro woni hakkunde muɗum. Fa hande le communiqué o gouvernement o ka holliti mette muɗum fewde ko cogguji ɗi wondi nabbude le leydi ko o wiide fa wawde makko wadde immadaraji fewde oɗo alhaali ɓami anniya hokkude kedde ko heddindiɗo jawdi yimɓel woɓɓe aɗoɓe marchandise ngaji warde leydi wadde immadaraji ndu fa ƴeewa so tawi cogguji kolitaɗi ana winda so takka damal boutigaji ɗi fuu waran ɓeydude immadaraji makko ndu banggal lugagol fa o ƴeewa cogguji ɗi no wordi ila to marchandise ngaji ɗi itteteto fa to ɗi yeeyete manggal paɗe e ndu waran ɓeydade golleji ɗi.
Yalla teddide cogguji tongaɗi ɗi ɗum woni mbiyen kilo maaro to mbiyen ɓuuɗi capanɗe jeɗɗi e joyyi mbiyen sikkoro iwɗo caggal o kilo goto mum temedere e nogay mais bidon nebam 20 litre mbiyen uñayi tati e temeɗe jeegom woni ko laam o ɓami dabareji hertaɗi ndenno e wi ministre kumaniɗo jaagu mbiyen yimɓele nelde le laam mbiyen jon en manggal pat en mbiyen neldete le nokkuji ɗi yalla haybude ɗiɗo cogguji ɗi le lumoji ɗi ndenno ɗum yo dabare mo yitti sanne mbiyen kamɓe nawtortoɓe ke ɗum julaɓe ɓe keɗɗana komi hoore heɓande dow fotango Alicisi e sita siriɓe
fayso iɗum metti haalede julaɓe kañum en ka ana faami jaati ko laamu o wondi wadde immadaraji yallana jippina cogguji kulle ɗe yimɓe hasindine muɗum le leydi. Assimi Yakuba Mayiga kan e Ibrahim Doire julaɓe demi grossis en luumo manggo Bamako ɗo.
Noɗen wawi gasude soni sérédia haalaɗe homo fof batti ɗum ngal laamu o ndu ana haani naddele luumoyɗi teygina hono coggoɗe waɗirte dabiri fiya to gouvernement o ana moƴƴi sanne ngal naato saabe ko heewi wasa heɓde tono dow coggu haala to gouvernement o.
E juuɗe walde yimɓel kumaniɓe tewtude hakkeji yimɓel ñamoɓe leydi laamu o ana haani jukkude no naawiri julaɓe gonduɓe ɓeydude cogguji kulle ɗe yimɓe hasindine muɗum le leydi nde wi hooreɓe maɓɓe yimɓel aɗoɓe marchandise ngaji warde le leydi ana haani dinde kongol ƴaɓɓingol hakkunde maɓɓe kanankoɓɓe soɓe jiɗa kutteje yeddugol muɗum samado maɓɓe. Abdoul Wahab Jakite jokko fedde mo noddirta askoma
torraji mawɗi ɗi ana haani ƴewtede tewtinna ɗi haɓirte grossisemɓe kan e détin fo e damuɗum ana cottira no welirɗo en ɓe jaɓata badde coggu haala to gouvernement o laamu on ana haani fiide dabriji fa handen yalla ɗi torraji ana hunco.
Yoga e dunki en andanɓe kabaruji ɓiliɗe keɓe kañum en ka holiti wiide kabaru o no wordini yarta caggal leydi Mali ndi yarta caggal le leyɗe keddiɗi le adunar Allah ndu so wonani coggu essence o jippi woɓɓe kañum e ndu holiti wiide laamu ana wawi wadde immadaraji fa haɗa cogguji kulle ɗe yimɓe hasindine muɗum ɗi nabbude so o golliri ko dewte sariyaji ɗi holiti wiide ko
sakraɓe tota hakkillaji moɗu kabaruji mon banggal bembe amen Facebook e Twitter warta mbiyen nogo yo habtibe Mali mbiyen e pulisabe kanyen civil en heddike e yontere jabbina del he ngoji kewdi terusi en le sahal e wuddu mbiyen sahal wuddi balir leydi ndi mbiyen guballa e IGS sami do mbiyen poste l'armée to tesita dum wadi nyande ala e le hippugol den no mbiyen mobile goti dun kambe pulisabe ngabbi do bombore irande do atol kuri kuccala mbiyen le balir leydi ndi on wattu goto barkan holti wiide mbiyen masindini mbiyen masimbini mbiyen jarin ko be hewbe to talata cercle ensongo kaddana ko imirana kilu maygado hebani do foistango mbiyen sita sidibe
le geni tesit mangal pade leli mali holliti mintere neyom baramaton kan civile didon kan yimbe lonbe hite yimbe joyon ngal alal le felundurre hakkune kambe ga e gube lonbe hite be dagorgal mintere en tesit ni lam ensongo mangal pade leli mallin holliti kasin mintere neyon e civile didon mobilaji tati mangal pade leedi mum ko bonna to lonbe hite be jogabe holliti le gennini wi jokko maire gendi tesit hirsama to yimbe lonbe hite be kan amir goto le gendini le balere leedi nin police en joyon warama ngal alal goto masibinama fannawi taton suutama cegganne mobile mebbe jentido bombuji nin hakkune genni kuri kan e kuchala le wi directeur general police Soumaila Traoré o jama ana wonde juuda non kerol hakkune malka e Burkina bangi gendi antiterrene sona wonko mobile mebbe ngabbi do o bom le watti mudun yimbe lonbe hite be felli mobile ngi fa handan be andinaka ciagan dum civil en yimbe sappo didon barama aljmat jabbine yimbe joyandu barama nukku antiterrero uwanga le cercle bangas mili be bamde neddo mayido goto mo bomuji sawa e caldi mudun dum ko holliti jogabe remobe yimbe jeegon dum barama to yimbe lonbe hite le genne antiterrene demba kan e sokanda le commune dimbal le lam bangas sa hen leedni gubal antiterrenga force barkanga holliti kan en bari limbe lonbe hite ko heewi jeyabe le gubal antiterrenga rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans RVIM be holliti be lonbe hite warama nuku antiterredo talatay le cercle ansongo lam gaw
fedo humani den ben kabaro den nagu gallure bamako wadi battu modo mun dido bo ben nyande akam sarande to gouverneur bamako ben mi hala jawtagul kal halnde nagu gallure ne mun bamako kanya dun darande jamarande le habbu ben rafi den nagu gallure den denno hawti ngari ngal do kartal ben won artibe ardibe habtibe kanya sahibe kanya do halnana en adam amadou haydarana wonno to kedan ko hebe de fosango lcc sita sidibe
gidali anado bamako kanye ko batte mudum homo fu ana haani wattande hore mudum hakkile no holitiri wiide kanko colonel seydou kamisogo horejo gendarmerie bamako do lebi mako dabreji waran faafi he yalla malinkobe kanye kulle ko be jogi ana heba renede do tawede mudum fu omo narda jamande beeda gollidal gongal hakkune mu en e mangal pade embe
les patrouilles sont lugan goji ana wonde wadede jamman fu le genni bamako e nukkuje battide alla wadi le di lugan goji me mati bi ko yaata yimbe bombe sappo ana yilo bangi genni bamako on milan honama gollirta sobe ga golle amen do wawa hebde semme so wala ni bibbe leedni fu ka pelle soti civil tinno faabo amen mede wondi e gollude jamma ila sugan yalla jien e dejr ana hebe
amma tiedu renseignement
le wi tawanobe tobe be pami kulle fa heewi do kabaruji bilide en denagu le gallure bamako ne yoga e mabbe kanyo enka ana yidi hono si dido jide jokite
beaucoup d'information
me hebi kibaruji duudi nukkuje heewde bangal mangal pade leedni bere wonde fide dabireji jamma ila sugan yalla genni bomko e lamar remude an heba reente min je min tijji di golleji fuddaade ana nato sabe hadde himbe bombe be nadde le gennini son di golleji jokkinama tewru sangu timane leedi malni
stoppe le terrorisme
michin tinde tan wiide le joda halaji jabbide hakkune mabbe di himmeji fa heewi ka fu hollitama ko woni denagu bonaji tati bamako do gadobe lugagoji le dido nokkule wattana dum hakkile sanne
yalla hun tan hore no faaniri mbiyen kabaru tallal le mbiyen leedi ndi hunde ko kawrtal wada ma nyande ajmar jabbina de bamako do den no wi ardube kabaru mudun ana haani mbiyen kambe mbiyen gollobe kambe doktor en de nokuji kewdi leedi ndi yalla be kinno kabaru tallal jamare de no fevri draman maygan wono ton kedda na fa ko hebani do fosango sita sidi be alcc
lewi horebe humenibe kabaru challan torraji mawdi yiama do lawol politigaagu kay e deejere faatar nyaw coronavirus le leedini adama jamtini conseil technique ministère humenin kabaru challal
le secteur de la
datol challal le leendi an wondi fewle tiddalaaji bangal yimbel gollobe dunne kutteje mudum ana mate e do golleji gondudi wadede di yimbel kambe hunchande hore challal le leendi ana fandi doktoro en jeego tawa kanyu en woni kinnotobe yimbel ojinaay sab fedde oms ne kanyu holiti wiide doktoro Goro en noga e taton hani hinnade yimbe la ujinai temdere
pour 100,000 habitants
jande wondine wadede nen ana nato sabe hunjde di torraji hewde mudun yonko holliti docteur José Kouvula kanyo heejado fedde antitertene organisation mondiale de la santé OMS
combien on produit
les doubi joye betidi yimbe la hono futi fu wonto jangube jande doctorat ko le lindi hobe woni pamabe he golle hoto be neltirta yaade dido jandeji fu waran latal sababu e juude ame andude hoto mi kani fatirde so dum bettike mi anda hono mi ngatta fami itta dati bawdi hunchande hore cellal bibe adama en le lindi so dum fudu bettike mi kollitan dum yimbel jeybe bamude sariyaji mu
hunchinde cellal yarda yeso waaw hebde lawol fe so ni walani wadobe di golleji mudun du faabe do lawol jawdi dum ko holliti heejado fedde OMS ne horebe kabaru cellal holliti wi dabriji ana wonde fiede yalla golleji fu ana hunchina hore do kabaru cellal le leedi malni do hitane 2023
sudare la yonali hunde wembinde sonne jamare kulukani ndeno kamar mudun pelle kewde tamondir juude yalla habudi kado tidal wi mbern be pelle dum yata fi cagal ben habo ben sudare ila yonali yata fi cagal ben imad raji e jamar nde fuf kanko mbern kedo amen to kulukan tun fuseni jara won ko ben kedo fustan wadi sise sita sibe
wattu da suka mu yottaki e dawgal yo samune do mudum non holitiri wida madam Koulibaly Fanta Mayiga lamido walde kumani do yirware tiwtude hakke rewbe kolokanitu o holitiri wida wattu da suka be mu yottaki e dawle ana jogi kutteji yirware mabbe
dum torra mawdo sabi sa fami hursunde suka debbo mo dum yonay yo hewtinde dum torraji sabi a tawan chat makko wawa muinde kulleji yogal antun so hursinama le suka ko makko
lewi gollirgal kumani do yirware suka debbo kan e galle le nokko wadde imadraji fa haba e wattugol sukabe mi jottaki e dewle wana hunde newinde le wi lamido gollirgangal kanko madam Jara Fatumata Traoli datul gotul gondo to mawdo hadde dewle sukabe mi jottaki ni woni martinde jamande kumpadu kutteje mawde hewtade be lihim
ke les parents se patient
sarabdu an hanne muinde yalla sukabe rewme dum heba yaade yeso e jande yalla heba andan heba diplomaji mawdi du ananato sabe be tewta gori mabbe fatade suudi bab mabbe me hebi torraji mawdi le nukkuje den do famutunde jamare do o kabaru hursungo sugabe taw dubmen yone ga sare be holliti ka en du handen ana hula tawuji bondi sugabe roben dudi gonga
mande la jeune fille et c'est une réalité
pelle kumani de nedaku kolokani kanyu en dudo gollo dato liari le bi mabbe fa dawla sugabe be jottaaki timmal nukko o wajibi kina rewbe hokke ko golla ko way walde daranade hore mabbe lamni sisogo yo assistant le ONG tanyetu
travaillons aussi
mede wonde e gollude de e gube sugabe jogolbe wattabe jande yogabiri wada kay jande yalla ben hebe ko hunchina hoore mabbe yaada yeso e habde dewle sugabe be dumme yone
do woni ko Fuseni Jara heba ni studio tamani yude kolokani
studio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
sagara bangal na kabaru men kabaru amen kiruduji to yamfulatun hultama bi de men lope damaji hippike dewo mbiyan ko buri chapantoton robe to nokku jigwe nida gudirdo mbiyan yamfulla kiluji chapande tati nyande asawere dum waddi dido be bedo robe heddiki hen banube fuf nabama sesref yamfulla to sigasutun hultama bi dem ben hankasin sagire goro yo unyaaji noga e unyaaji didi din unyaaji sappo e didi ben sifa be dar unyaaji sappo sefa tafun kay julaw be memali hala mudun ben chotobe ben chodobe kay nguitiki kado tidalla be wajimbini dun yo chugo warta do wonno to kajoloton hultan wiide ko warta temdoro yimbe ben kawruti e cakkite yonterande batu do ben hippit humpitingol ko heba golledel le imadara fasagol nyawbubul e bi dogotor embe ko ben odo golle o mo landini janyel cellal kajollo hebi lawul bangal temdere e jittili temdere dum wadama dum waddi dun yeso min ardibe ciudi dogotor en ya halanan en kay dun dinankobe antimna kabaru yi to kulkuru do hulta wiide ben ana wara yontere hande ko men togu njarendi e kaaja beedi tudude sabbe kewal jam mayo Niger go ndenno ciogu camion goto ben njarendi yo ben unyaaji temedere unyaaji kubadi unyaaji chabande tati ben e kanyi hakku e kanyi unyaaji jetti dina unyaaji jiddi unyaaji sappo e nay ana wara lewru hande kaaja kay ben yo hakkunde unyaaji sappo unyaaji chabande tati dina unyaaji jetti unyaaji sappo e joyi e mbernde e bi ardibe syndicat be to guji din mbawi jati tiidude kassene sonin jam tan beedi hewde don timita kabar jam hande mi jittino sar funta do bemal amen 3w.studio.org mod no do jam 3320 do set yotre meden magazine yotre meden magazine hande ne yuwi do kawtal mangal ngada ngal ben bangal no talkuru sinanu du be dum talkuru aljendu e bangal ben du yawtagul hedin tingul nugal seraji leedi denno misino wiide ko warta unyaaji noga e unyaaji jeegom ben habitobe hibbe na hani ben natuto le ben en larmi mali denno kanko imrana kilu maygana wono to kedan do hebani du fosango min e sitasi de nyalle jom
gouvernement kan e fedde semane holliti kan e fian dabireji fu jokkina kabaroji hala le talkuru accord d'algine yalla dien e dede an hebe le leedi mali
kado hala yo adi mo bammi gube tinbe talkuru jam e dewral e kanya gouvernement o dum wadi wattu botu modo do gede yogaje ndudo talkuru gubal semane dar lam ko be jo inde no buri fu fiawde fedde hertande lulurnde commission ad hoc der e mudun tutundral hakilaji ngadete do gede buri fu nafude kadanna almu ak mohammed kajado hala gubal sema
hone ko fedde sema holliti giddi ko jabbi be wi sun wala ni mangal pade habirtobe inde fedde mabbe ne wada e lam mangal leedni hokke hore yakudu suni lam on jabin dum mide mila golle kedde mu ya framme fu
très facilement
gubal semi dum woni be inclusivité be nandar gube de fuf wadde dental yalla darande hakkeji debi renti e mudum kadanna mohammed atayib sidibe kango ni horejo semi
le mali a besoin tout
mali ana haja hanne bibbe mudum fi edda mudum sab dabriji mawdi fiama giddi ko jabbi mede domi honande di golleji honjirta hore yalla bibbe leedne fu ana heba kawra dokkundira juude
tout se donne la main
an haani gube ciinbebe gouvernement o e kanyen jamarande hewta holare hakkune mun en dun ko holliti mohammed uld matali neddo platform
min gemida mila handen wattimo won ele mudon bibbe leedi malni fu ana haani kolondurde dokkundira juude kawran ana haani hebede bangi fedde gouvernement ka e bangi fedde semane o dabiri fiado yo horde leedi goto wongo taji o dabari jama bameteedo watte lam ondu yo bibbe leedi malno
gouvernement transition kay bami adi huntande hore ko hani gollude kala ko hawra e do mudum shugal ko kala mayga holti wido dun kawrol hebete do tobe cindade de
les partis
yimbe wonbe de fedde ana hani famde wi golledi wawa hebde lawon fe sun wala ni kambe pey e daro e darne mebbe be jande perran labne wi be batan seraje halade le lu talkuru gouvernement lam hakkondira jom fian dabriji fu yalla kawral ana hebe do nu talkuru halan
pedari dum don pelle onu union africaine holiti welli yonki mabbe e do ko karo wadama e bamgol unyaaji noga e jeegomo hawtobe hibbe le larmi mali e kanya gullere godde lam o